be helpful. Madam Kelem, Jesus, so I asked ya. Madam Kelem, Jesus, so I asked ya. Ah, Maraboha, Mama, be helpful. Madu kene megi Jesus swaya suruya ewo
Maraboha
imama be helpful. Madu kene megi Jesus swaya suruya ewo
Maraboha
imama be helpful. Madu kene megi Jesus swaya suruya. Be a business tycoon. Ichutuachutu, ibatu abatu. Ebene atua kono banko wa. Ebene megi Jesus oba kolage. Amara bianke na atue gonko wa. Otu kanabu, beda sato. Jesus kato bediri ebeni megi Jesus oba kolage chai gene kina pa ganga nelo wa kaga sino mi he potara nezia ewezu kaji ova gene kebo ebeni megi Jesus oba kolage ewo
maraboha. Mama be helpful. Madam Kenem, where is Jesus? Messiah, Soroya.
Ebe hebe gi Jesus swaya suruya. Oh anta nile
me.
Oh ha,
oh ha me.
Oh anta nile
me.
Oh ha,
oh ha me.
Oje choche kokura
me.
Oh ha,
oh ha me.
Oje ra swaya. Onye na tu ashiga lo kwala mo. Onye na kwezi oku geke taleze. E madi hova mu wanuju ya o. Elu wa madu binandi binime ya. Iye zuzo ni le di hova maduro. Utu akane rumba na honza nizia. Ayane lo wane legile. Ukuna gawa mwa mnesia. Sim 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 sim. Oha,
oha, me.
Onya sire banku kwa dema. Oha,
oha, me.
Oha anta nile.
Me. Oha, oha, me.
Goya bula kekwere, kevende biebile. Onye na mwa venugwa. Onye ne kwezi oku mekwa rugwa. O anta nila ke abana lese. Onye mengi Jesus oba kwa lage. Ebe mere Jehova n'elu ụwa, ebe mụ mere Jizọs nke mụ kama. Ụwa nta niile,
ụwa ụwa mme,
o jee chọọchị kwuo okwu ụgha
mme
nwanne m.
Ụwa ụwa mme,
asị m gị wepụ aka na njọ.
Mme
asịrị niile,
mme
sem sem sem, ụwa.